kitu gani cha kulinganishwa na mapenzi? Yeah, linganishwa na mapenzi. Oh no no, nikilala mimi nakuta kama window wangu mpenzi. Oh yeah, yanatesa mapenzi. Yani mara sugar sukari, mina lamba asali. Vile tamu kama halua, moyo wangu mbiushe uchuku. Sugar, sukari, lamba, asali. Yani vile kamu kama halua, moyo wangu mbiushe uchuku.
Explain the kind of feeling when I roll with you. You are the kind of a girl that I never seen before. When I'm not satisfied, you give me some more. You make me sing ooh la la,
ooh la la.
When you want me fine, yani zidi kujidai dai. Umbo lako na shepu kama masai sai. Unataka shopping, twende Dubai bye. Papa me wanoko tuambie bye bye. Ati umbate matata, misi jataka. Wana kufata fata taka taka ta. Ukinishika tunaka kama mapacha. Nuna piga kita, ninaimba ooh la la la. Mimi lala kifuani mwangu mama. Oh mama mama.
Oh la la.
Nafanya niimbe la la.
Oh,